Amehlo wami mina bona wena. Izweni yami neli kuphila wena. Thando lwami lonke linga wena. Neli, neli. Amehlo wami mina bona wena. Izweni yami neli kuphila wena. Thando lwami lonke linga wena. Neli, neli.
Mapupeni yami singalo kusolo ngidakatile mhlambe umsizi ngilamulele mina mntawethu Sophia ekuseni ngixolisele kubafowenu owangaze ngithanda umuntu mina kanjeni sekuphela iminyaka ngangoni mangena ngendluzulu uzongangisoli please bear with me please bear with me ngiseze musha lo thando. Please bear with me, please bear with me,
says the Mojaglota. No, I'm so I'm in any pillar when I'm in the pillar when I'm in the pillar when I'm in the pillar when I'm
Lale wena.